Mungu akupe unachotaka na kupe unachostahili. Moyo wangu una haraka ulisubiri kwa unyenyekevu. Now I deserve. Ulinipiga ruti nyingi sana masafa marefu na ndo akafika kwetu, and now tupo safe. Mzuri wa tabia, sura pamoja na shape. Harusi ndo kifuatacho, tualike maelfu. Na nikikushika kunako kila nikipata gepu, kuna nayekuhate wanafiki, no cap. No cap. Mbele macho yao wanaona tunapiga step. Pop my champagne, tupia picha Facebook. Yeah. Insta wabaki wana guess too.
Oh yeah. Mi na we till I die. Hakuna mkate mgumu, baby, mbele ya chai. Shika kokota, don't feel a shy.
Yeah. You are my one and only.
Unanimaliza,
unavyokandamiza.
Baby, hakuna unachokibakiza.
Baby.
Yeah. Unanimaliza, tamu umepitiliza. Baby, hakuna unachokibakiza. Ha, nilikutaka, nikakusaka. Ukanchezesha kombolela, nikakupata. Nikakupakata, nukawa unakata. Ndo kupeana roho ile kitu inataka. Yani mtoto unawaka kwenye mtego nimenasa. Kama muda ni sasa, chani toke kihafsa. Nizetu Mombasa, tuenjoy masafa. Tukirudi new chapter, kando ya ziwa Nyasa. Mungu akupe unachotaka na kupe unachostahili. Moyo wangu wasubira uisubiri kwa unyenyekevu. Now I deserve. Ulinipiga ruti nyingi sana masafa marefu, ndo akafika kwetu, and now tupo safe. Mzuri wa tabia, sura pamoja na shape. Tuna pop my champagne, tupia picha Facebook. Yeah. Hey boy. Unanimaliza,
unavyokandamiza.
Baby, hakuna unachokibakiza.
Baby, baby, yeah.
Unanimaliza.